ngizwake ngijoy. Esh, ibeka khulu legong. Uthando lokho kuphela la ngiphendula isoka. Ubombo lwami isicala noma izwake lijoy. Ubombo lwami isicala noma izwake lijoy. Esh, khumbula hlangana for the first time. Esh, ibonga ufundi ngethenda ukutshela ngestory. Kodwa sahlangana for the third time. Esh, imanje ubiza ngolove ukutshela ngothando. Khumbula sahlangana for the first time. Esh, ibonga ufundi ngethenda ukutshela ngestory. Kodwa sahlangana for the third time. Esh, imanje ubiza ngolove ukutshela ngothando.
Feel like I'm losing all. now I lose her, no.